I said, love can make you do things like this. We cause open, we cause a man, we cause a peace. Love can make you do things like this. We cause open, we cause a man, we cause a peace. Kupigwa vijembe na vijino pembe, yo vita nshashinda. Wanasema ukitaka cha mfungu, kongo na upinda. Ni ile hali ya kumpenda mtu paka wengine wanacheka uchinga. Yani love kinja kinja, mapenzi yako out ninja ninja. Mwenye penzi lako mini cheche kiche, mwenye penzi lako mini teja na bimbea. Mwenye penzi lako mini upepo na pepea. Kama umewasha moto na teketea.
Taruka mkoyo kakanyaga bala, kakutana na majama wakaleta kara. Some people don't know better than on nothing about love. They don't even don't know what they got. For me you don't deserve that. Takomana wewe even though your life's hard. And I change life tafanya vitu kadha wakadha. Ni queen kabisa la kufimba kibig dada.
Umeleta mbali, usishushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni. Oh oh oh, love is crazy. Ah, love is crazy. Love is crazy. Love is crazy.
I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know. I'm crazy, crazy, crazy when you know. Crazy, crazy, crazy when you know.
Inni mani mo. I feel like I'm going out of control. Whatever you give me, baby, give me more. Mapenzi kupenda kwa roo tu kwa roo.
Bampa pa bampa, bampa to bampa. Mana sijui kana cheka unalia. Sama mapanga la vanga usamba. Indicator ya kushoto na kunja kulia. You confuse me, I'm walking, I didn't tie my shoes. Una maujuzi, mashona mkeka kwa nyuzi.
When they talk about love, they talk about me and you. Misu navu nichanganya, mina isi you know what you do. What you do to me?
Umeleta mbali, usishushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni. Oh oh oh, love is crazy. Love is crazy. Love is crazy. Love is crazy.
Classic music. Classic.